walaba namugambye naye nga tampulira agamba kuluno kyuse mu nkabala kyusa kyusa kuluno wakukiraba onozitira apetaiti jawedda luterera kiki kuluno tuli kukiyita buli efuufu n'amazima gyeri namugambye efuli eddene samugambye nti efuli ettono ekuba efuli eddene nakwata mufuli ettono
Records.